baby, you're my vocation. I don't fear, ma. Jipure we upendeze. Tutoke mana, leo nina mengi, yeah. Nataka ni kueleze. Fanya upesi usichelewe.
Oh yeah, yeah.
Nataka katoto ni bebe. Nikaimbie kasima madete. Ninavyo kupenda, msijawahi hata kupenda kabla. Unavyo nipenda, msijawahi hata kupendwa kabla.
Penzi lako nimeni koleza. Kole, koleza. Penzi lako nimeni koleza.
The central zone is Tizuka.
Kole, koleza.
Mesimame ukucha, mtoto top kwenye hill. Hata sipumfollow, tamona Instagram kwenye reels. Kumelekeza kibla intellectual, yoni skills. Yani ngong, 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 nani wewe every skill. Nasimamia manicure na pedicure. Yapo mwazo mtoto alisi mini mbaili kama chua. Ananipa adhabu kila siku nkizingua. Na nikimkosa mabebe na unabora kujichua. Che yake na meditate, afu na reminisce. Nambe kidume gana neza fanya like this. Nambe kidume gana te kupenda like this. Definition ya penza fafanu like this.
Ninavyo kupenda, msijawahi hata kupenda kabla. Unavyo nipenda, msijawahi hata kupendwa kabla.
Penzi lako limenikoleza. Kole, koleza.